Mtate. Uliwe necho saa, saba mukama, akutunule kuna chisa. Buli bwenzi jukira, engeri je walwana tube ne chance yo kukula. Basajja batono nnyo, abalina omutima gwe gw'olina. Naye mu batone nnyo basajja balabirira baana, ono mwali tata wange. Mu basajja bangi njasabigu, negomba nnyo be mulamu, mukama kumpeera omukisa ogw'obulamu akuwangaze. Ze watu ya nanga mwezi tuzalide mikisa muka moyo jagaba. Tata wange mubasa java njinja sabigu, negomba nyobe mulamu, mukama kumpero mukisa okwa mulamu akuangaze. Ola bentu yoze watu ya nanga mwezi tuzalide nikisa muka moyo jagaba. Teyera bira katonda teyera bira, muliche wefiriza ya chikubisamu demi wendo. Nechikuzalire nikisa nejota nalabisa maso, tewera ikirira jetulitu saba akutuwangalize. Olabe n'obulungi bwatukoze mwenu, omutima gwo gunabanga mutefu luberera. Tata wange mubasajja bangi njasabigu, negomba nyobe mulamu, mukama kumpeera omukisa ogw'obulamu akuwangaze. Olabe ntu ze watu ya nanga mwezi tuzalide mikisa muka moyo jagaba. Tata wange mubasajja bangi njasabigu, negomba nyobe mulamu, mukama kumpeera omukisa ogw'obulamu akuwangaze. Olabe ntu yoze watu ya nanga mwezi tuzalide mikisa muka moyo jagaba. Olabe ntu yoze watu ya nanga mwezi tuzalide mikisa muka moyo jagaba. Olabe ntu yoze watu ya nanga mwezi tuzalide mikisa muka moyo jagaba. We love you, Daddy.